Asi vimana mi mi mala, vimana mi. Oh,
ah. Record.
Chelo na mapishi mengi baby.
Vimba, vimba, baby.
Najua wengi wapendi baby.
Vimba, vimba, baby.
Ah, inona niko nawe.
Vimba, vimba, baby.
Awapendi kunyona niko nawe.
Vimba.
Waliniumiza nikakosara, nikasema mi kupenda tena sitamani. Baby unauna nipara, milele ndo mwanawe mimi maishani. We ndo dawa, minikiwa mgonjwa ukinipata pona. Mashala, kimasoma somali wangu nshamuna. Usinache loli, baby usinache. We ndo magi, nisipo kunyo takoga. Chela una mapishi mingi baby.
Bimba.
Najua wengi wapendi baby.
Vimba, vimba, baby.
Inona niko nawe.
Vimba, vimba, baby.
Awapendi kunyona niko nawe.
Vimba, vimba, baby.
Uchungu kama shubiri, shubiri. Nika subiri kwa imani yangu. Nika tungano nadhiri, nasiri. Alonifanyia moyoni mwangu. Siku kusie mikuwa nawe. Kama tunu penzi lako we.
Nimi tunu kio.
Naisi kama naota. Siamini kama niko nawe. Umeni nyosha. Achara mimi nile nawe. Usinache loli. Baby usinache. Wendo magi. Nisipo kunyo takoga. Chela una mapishi mengi baby.
Vimba, vimba, baby.
Najua wenga wapendi baby.
Vimba.
Kinyona niko nawe.
Vimba, vimba, baby.
Awapendi kunyona niko nawe.
Vimba, vimba, baby.
Baby, yeah, yeah, yeah. Baby, no, no, no. Misyo nindi ndi. Seme mario kula kula. Nazisaka shilingi. Misyo bisho kula kula. Samo kweli.
Vimba, vimba, baby.
Juku wabunirima.
Vimba, vimba, baby.
Nikuna amri the business. Timuta kwa ta. Asante sana mazu, asante sana.
Record.